kutoka TV show. Moja kama Sean Paul, wengine kama Jelo. Yule ana matongo, huyu ana matengo. Bongo,
wengi ni waongo.
Stori zao nyingi. Kuna tebata, watoto wamecha data, wanacheza data.